Beat Records material, baby.
Pull makeup on the beat.
Okay, okay.
Safari hii na badilishia loki kinijia juu misiendi loki dema paka minatia loki chaf chaf die minatia bloki chaf chaf die minatia noti cheki zangu ndefu soni cheki bioti palipo na upepo mina itaboti kula boda boda siku t-bolti washa ingia ubaridi siuzi makoti si shamba la kahawa mtakula makofi minafia nohu minafia godi unakaa kama chakula ya bosi unakaa sana uzeni makochi wanakimbia bwana nimetokea ghosti na wanyoosha hakuna madobi na wewe soka ni kamko bondi nimefungu wa bucha na chinja magoti kukaa juu sisi hatuna budi mezani kwetu chupo hazirudi ulalo leo ni kifudi fudi goodi goodi
okay okay.
Hii hapa ni home, hii hapa juhudi uvivu ni bomb. Hii hapa machawa apigi vibom. Hii hapa ni winner psycho zone. Hii hapa ni Nicki ulimisi akirap. Hii hapa ni mimi na mimi na rap. Vesi napiga ka Tyson, bado nakuwaga icon. Bible nasoma kwa balcon, nataka ubiri micon. Kufanya hii ni wito, kuacha hii ni mwiko. Kama wasira nipo, weho si nipo nipo. Nipo, hii hapa hii.
Biashara kaka, hii hapa ni sadaka. Wajomba wanalia bata, hii hapa meokoka. Na mileo naokoka, kamtoto amedata. Na mimi najizima data, hii hapa ndo anaitaka. Hii hapa ndo anaipata, hii hapa ndo anaifuata. Hii hapa ndo anaijana. Watakwekea vichwa, usipotumia kichwa. Hapa akili kumkichwa, ni akili kumficha. Wake okay.
With the illest Jesus Christ ndio bwana sio mwingine umjini darasa na sisi ndio shule kaki janja kuna watu na msukule
okay okay uzuri kwa na mimi unao wote kama ni mapenzi nipe yote nimesema nipe nini yote yote nimesema nipe nini na singo wale bongo hip hop Africa yote tumetanda huko Congo Niger Uganda wote basi mepigwa kama ngumi punch punch skanki na nuka juu ya anga pass pass roya bongo flavor inuke chap chap kazi juu ya kazi yani chap chap
okay okay.